usuke wenzela nje ukuthi umama zalo mntwana besamlahla. Usuke wenze njani ukuthi ubaba yenze umntwana besamshiya? Usuke wenze njani umama zalo mntwana besamlahla? Usuke wenze njani ukuthi ubaba yenze umntwana besamshiya? Yazi kubuhlungu nempilo yakho ayikho lula. Yazi kubuhlungu mungena muntu ozokwesela, nempilo yakho ayikho lula. Yazi kubuhlungu kukhulu mngena mzali, nempilo yakho ayikho lula. Mina bayangixaka bazala balahle izingane ezingenaso nohoho.
Nempilo yakho ayikho lula.